flame of glory. Make a call, hallelujah, it's burning in my soul.
Praise the Lord.
Hallelujah. God's treasure in earthen vessel. Nyamie japadia ewo dotie anwenie mu. Akenka semti triwa yedi jina so no ewo Korintofo ngume tosumienu 89 enyimu nson. 2 Corinthians chapter 4 verse 7. 2 Corinthians 4:7. Mekenka bi wo afri asante twro konkron foforo no. Kuruntu fuwa nguma ya tosu mieni iti enayi enyimunso. Na ye waseja padie yi wadotie anyinye mu. Na tumia eburu suonwa ye nyankupodia. Na enfri ye mu. Ka amen.
Amen.
Ndi, misha asia chile chile no. Michile mu se. Sa nyankupon eja padie wadotie anyinye mu na kinkasi. Ya chemu miensa anase enai miensa ni se die dika ne ye hwe nyankopon ejapade na afi ya hwe dote anwenie na afi ya hwe nyamitumi na ye wie ni nyina na na wie ye ni ya hwe kwane a ebefa so a se nyamitumi ebe ye adwuma e wo dote anwenie mu ntinye ma nan ena sa kinkasme kinken e dead na ye wo se japade yi e wo dote adwene ndi se japade no ana fe dote anwene na tumia e broso no aye nyankopon dia na emfiri ye ni ada na fe nyame tumi kese no se ne be ye be nyame dia ne se e be ye ye mu adwuma ndi sakin kasem ya pipe mu enan ye dikai ya hwe se japade yi ye mu se japade no eye nkwagye a Awurade de amaye eye japade kese ana afi ye hunu se ejapade no ene apam foforo mu somo a wode amaye nkwagye sombo ana apam foforo mu somo no eno so sombo eso eche apam dada mu dia na Moses eye ho somfo panyini ye ne ye somfo panyini ene Kristo apam dada de no etwam ko na apam foforo mu die die entwam nko da apam dada mu dia ne dia na eyade a efet just a pepa na me anu onyam no epepa na apam foforo die Jesus dia empepa etim oda enti apam foforo mu die a yensa ken eso echa apam dada mu dia no ne hu sa se japade na no se ne honhom konkron wa wode amaye ne asoya no enti honhom konkron no ye japade kese a onyamede amaye ye ka ni nyina afue mu a na ejapade no ene asempa a ye ne Awurade Yesu Kristo ode abreye hallelujah enti ejapade no eno no ne mfonnu ni ahodo nan ayete se bibia eye square a ye yi akyerɛ mu ehe ye di kai enkwagye eya de kro afi apamfufure mu som eno so wo ho afi yasam wo ahunu honkonkron ena yamawo ehunu afi asempa ni nyina kabuma efre na asempa enti ne ntoaso aye toaso nene dotie adwene earthen vessel dotie adwene ni ana Paul eka waha ene se sa ejapade kese yi eye ejuma nyankopon ejapade no eye ejuma wo dotie adwene ena enyuma edi kai to ye no eye me wanfa bibia na ye me se dotie no de aye me na jaza me a me me ye dotie o de anwini mi ena okunkunu ni Yesu o de na japade kese aba betre me enti dotie adwene ye no ene se ye ka dotie adwene a ni a me pese ye se dotie adwene ye ne ye ka de edi kai no enye bone human nature menka se eye bone prekope se nti amenka se enye bone ne se Paul o kasa won korontofo enwoma edikani de atosumienu ye mweti dumienu enyimu kron no wo se mani gye wo memrawo ye ho na jaja se memrawo ye a o ka wo hen no de edikani enye bone ye beba be ye fa ko abone bebem Nemo ochre dotia nwini ya ochre se ye ye nipa ye ye mre ya ye onam eni moja mrew ye edi afra wi mu eti Paul se ntina me ho akwa me ho empo me mrew ye mu na o Kristo ni nye bone enho ahwa ne ho bone ne mu sama hu ni ame chire no un nye bone enho ahwa ho ewo bone ne mu kra enti dotie anweni a wo kire no me fa kwai me nsa so a kire kire mu se na ebe ya beti ase ye di edi kai no eye honam mrawye human weakness na se weakness no ena me kire se enye bone na me ka no he nemo ni pesu nipa body se na wotie biara wa ho odin tie biara no obenya nipa mrawye bi ewo mu na mroya meka waha say human weakness a mechira waha no ebi betumi aye honam fam physical limitations say wuye nipadua yi na biribi wo ho a etosin e wo nipadua mu memfa nte say ebi ne honam fam ye area head ojina wa osina omo o antwimienu antwi tenten ena antwi tietia Entu ebu a wuye tietia edru ade e wosora wunuru ho And only human limitations. We are independent, aren't we? And we are 10 or so. It drew Bibi a war from so also home by Chero. And maybe Nana or Penyba could be, or can I so much remi? And Sophia or war, ah, ya, and Crofuni. Was this Sania or Tiano? Or Tataria? Shetia, Unya Shetia, and then obey a part, a Becania. Or your braninti, shut your better be a necessary. It was all cotadia or brechinisa when you be. Why, ye obranino, Sao Binya, no one dear a fatano, or brepa, suit no copa, or bebre, bibia no copa, or bre. Ubilu so ne structure, no omres adiano. Now, head office here, what baby or what? So I hope we no one here na we are brand new. Utive kwa kubum. Nti ya ye bibu ose mind your head. Ntu tu hane se uwe ni yi. Eti ya hono obia onu ye tiye tiyano. Enye na semu. Fe yikula anwa eche hui hui hui. Etule bina debu wa niya ini tiye tiya. Obia wa wali kudru wa na ya semu. Uye tiye tiya suwa okoni free. Ene enzu suwe dube bia niye hiyo obia ye ting ting. Ye change bob we are on one man in Sasua drew her no as a son. Hey, Obio, your tears, so just what Trotter and Cunyasu, it's a year and then Cunyane, I know I perform. And ye war limitations be beer, ye tossing a womb. Now, limitations, no, a year, chess, a year, dotty again yet. And no, Obi and Nippers, that's all money, how cra. Obi kura owa oye tuntuma na ha na dwene obi oye tuntuma na opeso opode nim no aye kokko ye otwedi ampon ohuye moboda we nya dia sese o mane ha okura kura 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 se nia wuti biara mu akuma ntoye na hye otumfu o nyankopon tie ni onyam ka amen kase pa obi wo ho so kura Eni pa sintu ayeke na yare bi kura fam no enwa nwa se obo kura be wono no yare bi bo e be wono kura na ni efra se mo hu bi pe eh obi tumi enya sa yare na obi kura na so na bia esi obi su ntumi nkasa we nyina ye niema bia yetumi abodi e matumi ba nanso e basa na nsei bi niema bi ko one year war social platform so WhatsApp so damfubia oninsa sa muhun sa de no enso niema hodo pa wotumi ye ehupa obi kura ninsa ni nan enso wotumi ye niema hodo bebra ehupa so otosi wo biribi mu enso o me bibie ensi ni kwai wotumi abone bra sa ne sa otumi ye biribia eno ne Nipamro ya yekan human limitations. Sa uje physical limitations na ebi wo hokura no a na bosumu wo ye boko enye ma ye ye ntentem wontumi said na bosu tie no odidi a obetro ne bopa opresi ne pa na ye kwanhia emre bi na sofman bibi ka Osofo ebi hu asem. En was eh. Sa osofo we kura de wo reset ti. Moti asem ni ye. Munim ti. Ti a ye ye nu su a ye nu mi. O say eh. Sa osofo we de wo reset ti o. Na obeka se de osofo ma me ne ka no. Ebi a ade no wa ka ma abru so exaggeration. Na me nu osofo ni di nkomo mre bia. En was eh. Nsu okura no onuma jesu otonbo anyesa ebetwi no na msie ni esofuma bibi ka kire mse wo bi set ti se ya no kure suoru sana na bosuti o to eni ni emenyina boko enu no oforso no enye yie human limitations aye ka no enti obi kura owa okoni pemu anu ofere Nipemu, na offeri. Obisu owa ogure nipemu a enhana dwuno ogura na ogura na ogura na ogura. Hey, pictures ba so first ya ni adiadi. Mesa Majina has sent me to picture, me ferrocura mean to me. Me papa could be a year and my friend won't free no two pictures of Kujam see. Jacqueline won't ferry. Mesa Rame ferry. That will be able to tell you. Yakwe, ye as a cry at Chiachiano, and a hamadrini. Timmy Betty so for Frona. Ma me, Madame Fubos, eh, now Kotoya, or Yaboko said you bet me at this offer. And only Nyamit Eja Padia, a year Jumawa dotier, I mean him. And he said, Yamia, ya one will do a while of pretty more far, more see ya, Sanny Yamia, and Ninny Nansuina. Nansu, a two babia was ah, come here, come Kakra. Young Sofu Penyinibi, or Quen Yamu, Namino, El Sum baby, no, see, and Nadia Mequa, may you come Kakra Minkasa. That is what I know. Can I do too much? I feel your course. I see a moon meeting. You are what? I hear no pigeon in Satma Casa. I hear no pigeon in Sat. You hear them say, Papa Nadio Casa, the Casa and Cabay. Or Cas one Casa Corado, or Gaso Becasa. Human limitations, Nipano, they be what? No tossing. Pursue me and Nicola Nini. You're too quiet call a brochure baby, many or small for a true. Now you call a brofu binche. No more dining twenty minute that damn bacon or more babaco a camp. Now, but Franny, you call near Casa, you didn't command your quadano. None of papa say, you're quadadia and says or Casa. I fear the wah news about Franofi. Whoa, whoa, whoa. Casa, on your crying Casano. Not a near ma, a shanabono. Why are you see pal? Today I see a coffee and a papa. Now, if you're on the fab of free, no, yeah. Human limitations. Obia, babia, or tossing. T. Obiwa, bibi by a bonnet near no soup. Obiwa, I dare crazy as well soon. Unsu. Obiwa for a cross as Australiano, or Serecura and the city and a nephew who said, Sidia Australiano, a artificial. I just say which picture? Yes, monster, monster. Every hour when you are ready, say what's ready. It was ready. Picture never bad. Now when you make honey ho, honey ho, honey ho. Obi so far serious. Qua. To be aware which picture? FFL. Okay, just say serious. No, a bad naturally. Onso di ano do wa nentisa. Nini na ye enima? Echrese ye enipa. Na talent. I hold you. Human limit weaknesses in the binu no. Sister Vivegina was me name yet. A jumo tree and near kama. And so here so anani neno and your papa. Aha. So one so ni mua. And you mono ebe shi. Madame Fubi. Ne nye kura 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 kura. Ye. And to others are oh many dikai peja juma mini na mobile chiremo. Obu and you come say tea. And so, this is so funny naturally. Ninina, etchere say, ye, enipa, ye to see. Obu will be Tony Tima and Akaho. Once you no, yes, I watch it. No, I tread, no, I can't, no, I can't, no, I can't, no, I can't. And yes, I ain't counting. Obu, a quarter uncle for man, I watch no account, Mokasa. Onzo kase yi se ye be ka kire wa ka kire wa ka kire wa obi kura ho a wunim no wudi na shia won kai ni din obi su ye bo ni din a na aka wa dwene mu me ni osofo obi su tu kwa ya ekwa aburukire na aburukire ye ko ye no ye ko tena obi fie na nipa no na dwuma no weekends e ye ifiada memene da no ho kwesiada na dwono asan akobio. And the call hobedi na watchi or the cabeshia and was our coy. You free a shia saw the demo. Na Sasso for no ah, sister Abaka said mini ye papa, you feel run no no I chai said him. On kaino. And you pa you fear you ra sa or so my mean ababa jien or coca can you feel. Obisu na obe kai wa kai wutin. Kai bibia na wo de no e kire se wo ye nipa wo ye dotee anwene a ya nwene wo a unya bibia pepepe senia ete ena nye huni se sa dotia nwinie no ene nyame agapade ababete na dotia nwinie ya ye kai no yesi agapade no eye nkwaje ene agapade nzoso no etumi ye honhom konkuru ati wumu nyame honkonku ati nipa mu no nso eye tumi mzi nyame honkonku na ede abai ne die nti ne nyame honkonku ye tumi tumi a wode ye adwuma tetimire mu aba bezi sabri da ye kire se apamfoforo ye a eye agapade so cha apam dade na won sa ka sa asempai na nso wutumi yare e honi asem no dɔte adwene a yɛkɛ no ɛno no no sɛ tumi no nso aba mpa mese ayɛ deɛ bɛyi ɛhyɛ hɔ paa ɛnya agorɔ obi bɔ mpae ama obi a n'ani obi ɔbɔ mpae ama nkurɔfoɔ nso ne n'ani afira na ɔbɔ mpae ama obi na ne ho ayɛ ne den yɛnsɔfo baako afiri fa a ɔwɔ ayi nkraha yi ara ɔse mmerɛ bi na anadwo mba bɛkɔ all night ɛna ɔyareɛ no se menuma duro ono malaria duro ono mu afifire frase ate na odwene no ana obi afre no eh pastor me yare pa on tin pese mo bom pa e mame o se ye ka empire boy kula nka mse minko menti apo en wanu maduro aka ho en ye meko na meko anu afre no ni abom pa e ama no nti okọ ya nipa no atwere ni dia ba no frere brother no so mra no bai elders o mi mo mpa e omo bom pa no mi anani boy obokura wa bre malaria fifri na nisu nyina ye who are you who are you owie na okotena se obom pa no pa na koi wa fe amunu ofe ya na bibiti se ball ifi na numa ba mama ikese ebeduru ho a na fe blade pa adena pa na blade fi mu aba na fe mpane ye a ya chichiri na no su firi mu aba e firi mu ba ya damfo no no se ne nemu wo wo no e ne nan no mu shishin papa papa e de yaru ya bre no afi o mu bo mpa e ma ne sa di ba ya na atiko wo no su su o bo mpa ye no yare a wa no maduro wa hun nyame agapade a e wo dote e anwini e mu nyame agyapade ɛnso ɔdɔte anwenneɛ mu nti a na nkurɔfoɔ nte ase na dɛn ne sɛ sɛ neɛ nnipa yɛ kristoni ne ɔyare woyɛ kristoni ne ɔkɔ kyɛkap ɛkyerɛ sɛ woyɛ dɔte anwenneɛ wanwene wo woyɛ dani a yɛ dɔte nti ɛdu baabi na nkurɔfoɔ ɛka akonkosɛm a na ɔmo ho ɛmmɔbɔ ɔmo nte aseɛ nwiei ɔyɛ dɔte anwenneɛ ɔno ɔyɛ saa ne nyinaa ɔbɛkɔ omom ya konko die se omu nyina omko oye ebedu ba bi nu ogu ho ontumi nya hwe dɔte adwene ye so anya santi ase na obeha wo hu woni ema bibiri ehu na ni nyina akyerɛ se ayi obi na de wo ye adwuma do do ye adwuma ne ni onyankopon honhom konkron amen wanti ase na ye ose wo a udi agro obi ko wa ogusu pichi ya no ahwe no anu no okọ okọ soro sa na tie apostle fosu kana se mi kire mi mrebi ameka sa se mi baby na ose cancel meet na du osofo wa ntumi ankọ wo yare u afi wo wa ni abonu primu a ono ankọ cancel meet wo yare no obi a wo to anu so ono su ntu osofo me bom pa yamane ei ana oma yɛde ne baa abɔnten yɛde ntoma sɛ fɔm na ɔno atena so na nnipa no so so wayɛ te sɛ obi a wakɔkɔma watɔre mum ɛna ɔsɔfoɔ no ɔno antumi ɔyare ɔantumi ankɔ cancel meeting wɔ hɔ no na ɔde ne nsa to no so ɛna ɔmia n'ani bɔmpa yɛka kasa foforɔ ame afo owie yi a na nnipa no awansi hwiw a wɔwɔ hɔ a nnipa no akeka no n'ani ate ei ɔsɛ awurade wɔnku a deɛ meserɛ wo sɛ ɔno no ho atɔ no a na memantimi ankɔ cancel meeting a and you miss me home, Tommy B. Now, Missy and I don't want to sit down on the hotel. Unyan coupon a japadia a what dot ye and you need into a nature human weakness.
Make a call, hallelujah, it's burning.